Kigu. Price up. Najua jana nilikuwa priceless na wakazi. Nilikuwa sina bei, lakini leo naona kama bei imepanda hivi. Sasa jiulize ni bei gani imepanda na sikuwa na bei. Unju. As I rise up, biography yangu inajieleza. Bei ya jana sio ya leo, today's price up. Mambo ya fedha na jana sikuwa na bei, yani priceless. Vita Benghazi nikiwa na K. Vant, true story, no made up shit. Na saw rumors mna spread out bitch. Kwenye rap mini straight out gift. Mkidisi na kula kwenu, you can't stop me all the way up. Tricks nazo play ni risky. Whisky bila tonic, I'm nikosi kwa myth. Killer moment, serial killer movement. Black Michael Myers, mgonjwa bipolar, mental psycho vampire. Na washa moto kama na jeshi wa campfire. Pan Babylon system, blast the jam liars. Kama Christopher Columbus, told of us juu ya kudiscover Africa na golden rocks. Skiza modern facts, siasa is all about chopping jacks. Mayday, mayday, I hope you copying that.
Yeah, yeah, I hope they copy.
I hope they get it right.
Okay. It's alright.
Commando Nikas, John Rambo, I'm so ahead of my time, they call me maestro. Elizabeth Nego, Fuego, you never let go. I wanna get paid off. Nikki Mrs. Easy, I'm skiza DMX. Kato. Hip hop the functions of collective mental anatomy. Kama love, the crime to a chedi, Mickey and Mallory. Utamaduni huinsha uchomea sana calorie. Nikipita na acha alama, kama Nairobi. Fly, na wachanganya na easy melodies. Unforgettable museum memories.
Mbuka.
Aina chorus. Mtu nisiyejulikana, roba Mpumalanga ting kulichana. Salamu kwa wanga japo amwishi kupulizana. Wanakonda kuniona kuwa niko vizuri sana. Na bado kiburi lana, sishobokei kima. Sikongo pay pimo, niache Central Bay dina. Tantaza road block ile Kisparo J. Nigga kuta pande zoto kitu kuta Holloway giza. Modern day, Jesus Christ, I'm biza twice. Mzee wabata giza fries na pizza's nice. Unapenda kuigiza, ungesikiza diva's lies. Plandemic MC anafanya fever he rise. I'm a passion, I was born to do this. Malaya ukini bullshit, unachezea blue ticks. Kifupi wa machine wa kotea, bini u no tricks. John Madaraka wa rap, mguoni no kicks. Biz kama mchwa ama bimbilisa mavi. Mapato tunapunchwa inafikirisha wazi. Nini kime wakuta waka fili sika mali. Washaishi kwenye future japo hawajafika mbali. Sifagi ari na wala sifagi agi. Na waza kuvunja vote design ya spagi ari. Mambo mseto, mambo mchanga nyiko. Chief nimekuja na zindiko na tambiko. Taboos na rituals, kusimamisha nguzo. Mnatuzamisha tupo, anasababisha lupus. Wananchi kama mpo, anatakatisha dusko. The good, the bad, the ugly, na wakilisha tuko. Unju.